wona bu DJ Colby.
Baba ri ga tsava le vana nda fanga vhathu vha tshianga. Ra ri ndi mampepe da vana matiko ndi vha.
Ne bona ngani sani bare matsikune vapisani na vakoto do remani na bato tane tavani
Someone that would DJ Colby.